maxhosa ninjani na ndivuluni bethu mkuhlane saba akamathambo nifila nitheti nomile ninjongola zalo ongo wasuluni njani na ngizuluni bethu mkuhlane saba akamathambo nifila nkulumi nomile ninjongola zalo bolweni waxhosa nophendula nini sithiza ndibasisena masiko abakhulu bathi lizolomile lizolonile andiniva nilila andinboni nizamani silwa uqamata nazubukhona senoma nixhalula zabo nidiphi mihlonyane siphi ningcavunisele nikhanye lweniphile siphi ndlela zabantu le yingqumbo yakwantu ukutshinta wesingolomxhosa ukubona ubukhula kwesizwe singantu le yingqumbo yakwantu ukutshinta wesingolomxhosa ukubona wesityalo simbiyo ukukhula kwesizwe sabantu le yingqumbo yakwantu ukutshinta wesingolomxhosa ukubona wesityalo simbiyo ukukhula kwesizwe sabantu le yingqumbo yakwantu kungqongophala komuntu. Oh.